me call me Johnny Manizo. Ye nyimba byange si bya wizo. Homa DJ play me the replay. Ne referee fuwa wizo. Guno muziki gwa kabi. Buli kimu kya kabi. Abaana bali wanu ba kabi. Anti bino bya kabi gwe. Towakanya, towakanya. Towakanya, towakanya nze. Towakanya, towakanya. Towakanya, towakanya nze. Batuwana, buli kye tuyita batuwana. Batuwana, ne mu bibuga kati tuli kubana. Batuwana, buli kye tuyita batuwana. Batuwana, ne mu bibuga kati tuli kubana. Baby kakana, sinampola, tolumya balala.
Pola, pola.
Sili chikwangala, buli kye nkola, manyi we nkoma. Aji bebo danteza, akati nkenko kora. Give me that love baby wanje. Ngeno watu fotola dia. Towakanya, towakanya. Towakanya, towakanya. Towakanya, towakanya. Towakanya, towakanya nze. Batuwana, bulije tuita batuwana. Batuwana, nemu bibuga kati tuli kubana. Batuwana, bulije tuita batuwana. Batuwana, nemu bibuga kati tuli kubana.
Batu, batu, batuwana. Toko wapate wano tele kusanya. Batu, batu, batuwana. Toko wapate wano tuli mubiana. Yadoli mwana,
yadoli mwana.
Kanuka zinenga mutoto. Yadoli mwana,
yadoli mwana.
Kanuka zinenga mutoto.
Dondolo, bino, bino sibya dondolo. Dondolo, bino sibya dondolo.
Batuwana, bulije tuita batuwana. Batuwana, nemu bibuga kati tuli kubana. Batuwana, bulije tuita batuwana. Batuwana, nemu bibuga kati tuli kubana.
Batuwana, bulije tuita batuwana. Batuwana, nemu bibuga kati tuli kubana.